tubitadde ku bali ate ye sente babagoba boda boda abakolera ku stage ya Katube sangiwa ku Sebana Road mu kibuga Kampala Haruna Musazi mwenyamivu olwabakulira ekibuga okulemererwa okuteeka ebipipa ku nguudo ez'enjawulo okutambu abatambuzi mwe basobola okusuula kasasiro ekintu ekiviiriddeko obukyafu okweyongera mu kibuga Kampala. Musaza ategezeza Bukedde Famu embuutikizi nti wadde KCC etambuza enjiri yaawe yonje ng'ekubiriza abantu okweyonja naye enjiri eno tejja kuva mu bibala singa abantu babeera tebateekeddwawo we basuula kasasiro ku nguudo. Oda ategezeza nti kituufu buli muntu alina obuvunaanyizibwa okukuuma obuyonjo naye kizibu abantu okwegulira ebipipa mwe bateeka kasasiro mu kibuga nti kubanga basasula omusolo. Musaasizi agambye nti embeera eno eviiriddeko abamu abayita mu kibuga Kampala okumansa kasasiro buli we basanze nti kubanga ku nguudo kwe bayita tewali basobola kumuteeka.
Nze nywa amafuta buli lunaku liita 3-3 gavumenti buli liita kati agenda jijja kwa siringi 1,075 kati balamu 1,075 emirundi esatu sayimunsi 365 omwaka ebenzijeko omusolo gwa sente mmeka kyogamba gavumenti bwengulira kadasiti bini nejjanga ekateeka ku street bwekuti mbanji yiseeko nnyo ongenda kunnenya otya obukyafu n'obuteeyonja tetulina mpisa tetukola ki naye lyalenga gwateekateekera abantu tosobodde kuteekerateekera bantu luno oluguudo tunulya kuva eti nuno Sebana Road okuva eddala eri kuto nojja mpaka ewakiseka obadde otambula wano oyina woosanze kadasiti bini yadde n'akamu nti omuntu wanaamala okulya ekintu kyonna oba akacupaka amazzi sula mu dasiti bini kati mwagala nze omuntu nfuuke dasiti bini nga neeteekamu kasasiro.
Musaazi asabye KCC ereme kusirika wabulebeeko kyekola okulaba nga Kampala alabika bulungi.
Nze maze emyaka 20 wano jiri 22 nga ndi wano musiri era nga nzoganya zugu eno naye ntambula ku nguudo ez'enjawulo zonna ezisinga obungi obudasiti bini obwosangako obusangako waggulu eri Kampala Road naye abafena ab'omu downtown baba jeeka ya meeri nti kyekibonerezo kye babawa obutaba wa dasiti bini ate ne baba banenya kwata omuntu omuvunaane ng'omugambye nti mu mita 10 wabaddewo ka dasiti bini lwaki totutte ekisasiro ekyo n'okisuula wali naye omuntu atambula kumpi mayiro namba nga talina wa sanze ya deka dasiti bini kesi si ere kekwe fula maya maya yo wobo jigoba wifuna weye sonse kwa mutwe nero uoza nti bebate cha kulaba muna wato cha jiraba bine vye bala machigende lele bimanyi ye ino bikola baino kuteka dasiti bini kukubo kungude zisa abantu abatu mebate kakasasiro.